I'm still feasting also on
Ngisadla futhi kuleso sibusiso ngalokhu kusa. Oh, esiqileyo esichichimayo. Akwaziwa izinto uNkulunkulu ayosenzela zona uma sesizihlanganisa ndawonye. Niqaphelile selokhu senzela umnikelo kuNkulunkulu ukuthi izinto bezihamba kanjani lapha na? Sibusise emva kwesibusiso, amandla emva kwamandla, inkazimulo emva kwenkazimulo. Bekumangalisa. Futhi uzoqhubeka enza njalo.
These handkerchiefs I have prayed over those.
Lamaduku sengiwakhulekele lawo ukuthi lowo othile lapha akungawakhe.
Now
manje ngifuna ukuphawula umzuzu nje noma emibili. Uqala nginibonge nonke ngesipho senu esihle sikakhisimusi ngesudu yezingubo eningitholele yona. Ngabe lokho yilokhu obekwesakho mfowethu Neville na? Yebo mnumzane, yebo isudu yezingubo. Ingani abashumayeli bengahlali besebenzisa isudu yezingubo? Kuyamangaza lokho kuhle. Manje bajuluka nalowo mjuluko ufundisa izingubo ngokushesha kunakho konke engikwaziyo, yabo. Futhi kudingeka izingubo eziningi ukubamba umshumayeli. Futhi nezingubo ezinhle, izingubo ezishibhe ngempela zikakotini ziyovele zibole ziphele ngentwana encane nje. Kho enhle isudu njengaleyo iyoba nokwembathwa. Futhi vele ucabange weseka futhi unika lezi zingubo ezincekweni zenkosi. Futhi nenkosi ikubusise. UJesu wathi njengoba nikwenzile komunye labafowethu abancane nikwenzile kimi. Ngakho ke awukwazi ulethe uthengele abafundisi ababili isudi, uthengele uJesu amasudu amabili. Ilokho akushoyo nikwenze kimi. Kodwa lokho kuthinto okuncane kwasezulwini lokhu kusa nikuqaphelile na? Ukho kubizelwa e-altare akukho lutho. Kodwa nje emva kumyalezo futhi ukwenza kabusha kukamoya ongcwele uhlanza abantu. Inkazimulo kaNkulunkulu ihamba. Bavele baqala ukwenyuka futhi behla bejikeleza. Futhi ngibona abanye babangani bami abahle bamabhaptisti bebandla le-Walnut Street Baptist eLouisville. Bemezikhaleni zisihlalo bevele behlamba emandleni kaNkulunkulu. Oh, okwami. Futhi ngidibane nabo emva kwenkonzo bathe lokho kungamandla kaNkulunkulu. Ngathi kulungile, nginesiqiniseko, nginesiqiniseko impela. Amandla kaNkulunkulu futhi ungeke wathole amagama okukuchaza. Uvele ungazi ukuthi uthini. Umoya ongcwele uvele uthathe umhlangano futhi bese ungazi ukuthi uzokwenzani ngawo. Ngokuthula kamnandi ngokuthobeka wephukile. Oh mfowethu Pat, lokho kuyizulu nje kimi. Vele ngingomunye walabo benhlobo endala ethokoziswa yilowo muzwa, niyabo. Njengomufi uPaul Rader. Wathi kokwakhe Katisimbe wayexoxa indaba. Futhi uthi yena nomkakhe babehlezi etafuleni. Futhi unkosikazi wayefuna ukuya endawane ethize kumbe enze okuthize futhi wayelokhu ethi kuye. Vela ngayeke ngikwazi ukukwenza futhi nokunye futhi wayezomfinyeza kancane. Ngakho wajika wambheka nezinyembezi zazehla ezihlathini zakhe. Futhi wayesethi kuye wathi kulungile manje, wacabanga enhliziyweni yakhe. Uma limala kalula kanjalo akavele ahlale elimele. Ngakho yena njengendoda ngokungathi wagoqa iphepha lakhe futhi wambeka epleyitini lakhe phansi. Futhi wayehlale njalo ema emnyango amvalise ngokumanga. Futhi ngenkathi esephuma esangweni wayemvayizela. Futhi bese lokho kumgcina uyazi aze abuye ehhovisi lakhe. Futhi ngalokho kusa wathi ngenkathi sephuma yingani emnyango, yingani wayemi ngasemnyango. Futhi wamanga, futhi wayesephuma eze eyofika egcineni kwesango. Futhi wavula isango futhi wabheka emuva, unkosikazi wayeme emnyango egebise ikhanda esalimele. Wathi akasale kahle, wathi naye akahambe kahle. Wathi wehle ngumgwaqo. Futhi waqala ukucabanga, kobanjani uma kungaba khona okungehlelayo ngaphambi kokuba ngibuyele ekhaya. Kumbe kunganjani uma okuthile kungamehlela ngaphambi kokuba ngibuye. UNkulunkulu uyosikhipha enkundleni. futhi engomuhle wesifazane njengoba ebekade enjalo futhi indlela amnandi ngayo nokunye na. Futhi wathi ngokuqhubeka ehamba nenhliziyo yakhe yaqhubeka ivuvukala kakhulu. Ngakho wavele waphenduka wagijima ebuyela emuva. Wavula isango, wagijima engena endlini, wavula umnyango. Futhi lapho evula umnyango wezwa okuthile kukhala, waqalaza unkosikazi wayeme emva kwesivalo. Wathi akazange asho ukuthi ngithethelele, akazange asho ukuthi ngiyaxolisa, akazange asho lutho. Wathi wavele wambamba, wamanga futhi wajika futhi wayesephuma. Wathi waphuma esangweni, wathi wayeseme emnyango futhi. Wathi usale kahle futhi nonkosikazi wathi uhambe kahle. Wathi njengoba ebenzile ekuqaleni kodwa okugcina kwakunomuzwa. Ngakho ke kunjalo. Lapho kunomuzwa niyabo lokho kungokuvela kuNkulunkulu impela. Manje ukhethwe nemzuzwini embalo edlule wabaphathi abasha mfowethu Southman. Ngineqiniso lokuthi abaphathi futhi nakho konke sebonile manje ukuthi ekupheleni konyaka wezimali ekuqaleni kaJanuwari ukuthi zonke izikhundla zebandla njengabelusi namadikoni nokunye ziyaphela bese uma befuna ukuqhubeka hhayi abelusi bengingasho lokho ngisho abaphathi namadikoni nabafundisi bakasonto sikole nokunye. Lokho umelusi ukhethwa ibandla futhi uhlala kuze kuze. Futhi bese uma abantu isigungu sabaphathi esiphethe ngaleso sikhathi kumbe abadikoni kumbe abafundisi bakasonto sikole kumbe yini okunye uma befuna ukuqhubeka bavele baqhubeke. Uma bengathandi khona bafanele besule uma bengathandi ukuqhubeka futhi akukho lutho olumelene nabo bese ke beqhubekela onyakeni olandelayo futhi bese uma bengaqhubeki bese beba nokhetho bese bekhetha omunye umphathi kumbe lokho isikhundla ebesiyikho. Ngakho akumcindezeli umuntu phansi empilweni yakhe yonke ukusebenza esigungwini. Kodwa uma nje esezwa ukuthi uNkulunkulu unaye futhi uyamelekelela futhi ufuna ukwenza ingxenye yakhe kumbe yakhe owesifazane noma ngabe kungayini ukuqhubeka nomsebenzi kaNkulunkulu, sihlala sithokozile kuba nabo basebenze kanye nathi. Nyabo, kodwa leyo ndlela inika umuntu ithuba lokuthi asebenze unyaka bese bebona ukuthi bakuthanda kanjani. Abanye babaphathi bethu bahlala iminyaka ngeminyaka ngeminyaka namadikoni futhi lokho kulunge kakhulu. Kodwa nokho akunqunywa sikhathi. Uma umphathi kumbe umelusi kumbe omunye esigungwini bengasezwa ukuthi bangaqhubeka nokusebenza kumbe behamba, bese bazisa ibandla ukuthi bangathola ozothatha indawo yabo. Futhi lokho kwenzekayo ngalokhu kuhlwa lapha. Umfowethu Morgan, umfowethu William Morgan uyesula njengomphathi, bebedinga omunye umphathi. Nomfowethu Southman ukhethwe njengomphathi ngesinye isikhathi futhi wase ngakho lokhu ukuhlwa wemukelwa esigungwini. Kusemthethweni uma nje kulibandla, ebandleni lethu kusemandleni ebandla. Ibandla liyahamba kumbe libeke umphathi. Ibandla lihambisa umelusi noma lingenisa umelusi noma kuyini, yibandla kukho konke. Lokhu kungubupostoli. Ileyo ndlela kwakwenziwa ngayo ezikhathini zeBhayibheli. Ngakho ke sibona ukuthi kungebe umuntu oyedwa bese abe ngungqoshishilizi kumbe ukuthile ebandleni, asikufuni lokho. Yonke indoda, wonke umuntu, qobo lwami. And voting in anyone has just got one. Ekuvoteleni umuntu nginevoteli ilodwa njenga wonke umuntu lapha ebandleni ivoteli ilodwa nje. Akusikho ukushiwo yimi yilokho. Okushiwo ibandla. Lokho ibandla likushoyo emzimbeni. Ngiyakuthanda lokho na. Oh, ngicabanga ukuthi lokho kuhambisana nombhalo kumele kube yileyo ndlela.
Now this is going to be
manje leli lizoba ivike likhulu kimi ngiza kusasa inkosi ithanda.
I've got to make decisions.
Kumele ngenze izinqumo zonyaka ozayo.
All the invitations
I've got. Zonke izimemo ngifuna ukuphuma ngiye ehovisi bese ngithatha zonke izimemo zami ngiye nazo ekhaya. Futhi ngakho ke ezinsukweni ezimbalo ezizayo.
Go to prayer to God.
Ngiyamkhulekweni kuNkulunkulu bese ngithandaza kuba ngihole bese engikhombisa indlela okumele ngiyithathe nokumele ngikwenze. Asiphile esikhathini esifana naleso ayengaso lapha. lapho uNkulunkulu wamhola esuka kwenye indawo eya kwenye indawo futhi wayesedolobheni amahora ambala besedlulela kwelinye idolobha kodwa namhlanje kusohlelweni olwehlukene kungokuhleliwe amaqembu okushumayela nezinto eziningi okumele zenziwe futhi indlela engenza ngayo ngiletha zonke izimemo zami zase-Afrika ngizibeke phansi zonke izimemo zase-India nazo zonke zase-California ezase-Utah nazo zonke izimemo ezehlukene futhi ngizibeke zibe izinqwaba ezehlukene ngiyozibeka futhi bese ngithatha ngihamba futhi ngikhuleka mhlawumpe ngingene emotweni yami ngihambe usuku noma ezimbili ngibuye ngithandaze okuthize kufike enhlizweni yami ukuba ngiye endaweni ethile bese ngibona uma kungicindezela
Then afterwards then I
bese emva kwalokho bese ngi uma kungicindezela kakhulu ngiyakulenqwaba lapho lendawo ethizeni khona bese ngithatha incwadi bese ngiyifunda yesimemo ukubona ukuthi isakuphi bese kusukela lapho nasi sizathu esenza ngenze lokho ucabanga ukundiza amahora acisha abe amashumi ayisikhombisa nambili endizeni ezichothweni futhi phansi naphezulu futhi ujikeleza uma wake waya phesheya kwezilwane Awazi ngezinye izikhathi uphezulu futhi ngesinye isikhathi kuphansi futhi kujikajika futhi kugqugquzela futhi kuphakama kubabula emafweni naphezulu naphezulu kwalawo manzi izinsuku ezintathu nobusuku futhi bese uphuma wehlela ezweni futhi nento yokuqala odibana nayo usathane lungile iqembu labafundisi lasho lokho abanye babo behlukene evotini nabanye besekela Nyabo ngakho ungasho lokhu kulungile mhlawumbe inkosi ayithandanga kuba ngize kodwa uma uthunywe uNkulunkulu ulungele ukubhekana nesitha uthi ngifika lapha egameni likaJesu Kristu ngize egameni lenkosi uJesu futhi ngiyahlala lapha ukuze kufezeke umsebenzi wakhe nyabo bese ulungele ukubhekana namandla ngakho ngiyangithanda ngiyazi ngiyangithanda ngakho ngikhulekeleni kuleli viki ukuthi ngizokwenza izinqumo eziyizo ngokufuqa uNkulunkulu uzongihola manje ngizoba nezimbalo ezincane engiwabiza ngokuthi imihlangano yokugxuma kancane ngiya ezansi eFlorida ziyishiyagalombili ziyishiyagalolunye nalapho sezilishumi kule nyanga kumbe eTifton eGeorgia eTifton eGeorgia ziyishiyagalombili ziyishiyagalolunye nalapho zilishumi kuJanuwari ngiqonde ukuthi esikhundleni sale nyanga Futhi bese kumele ngiye eGlasgow eKentucky futhi mhlawumbe naseSomerset eKentucky futhi ubusuku bodwa futhi mhlawumbe eCampbellsville eKentucky futhi umfowethu Rogers befuna ngifike ubusuku obubodwa endaweni yakhe esinayo kwakufanele singamtholi ngesinye isikhathi manje khulekelani umfowethu Rogers
We were having fellowship today and I called
Besinenhlanganyelo namhlanje futhi ngabamba isandla sakhe ngamthola esesimweni sibi ngokwenyama
So pray for brother
Ngakho khulekelani umfowethu Rogers ngapha uthatha okuningi esandleni sakhe lapho futhi kwamenza wanokwethuka futhi usempilweni embi kakhulu njengamanje futhi umkakhe mubi kakhulu ngakho khulekelani lezo zithandane ezisencane abantwana bakaNkulunkulu abahle futhi ngamtshela lokho inkosi ithanda ngizomthwela ubusuku futhi umfowethu Rodel owethu omncane omunye wamabandla amancane angamadodakazi ethu enhla lapha ku 62 umncane omdala umfana namahloni uhamba njalo lapha futhi angabuye wabheka enhla futhi wayezokwenyukela endlini futhi ngikagele abantu babecabanga ukuthi wayelohlupho njalo njalo kodwa kwakukhona okwakukhona ngomfana okwakubukeka kungokoqobo ngavele ngaqhubeka ngasihlala naye futhi ngahlala naye uthi mfowethu Rodel ungahlala wathi mfowethu Branham ngisukuma ngaphambi kwesixuku eyami inhliziyo yenyukela emphinjeni wami futhi angikwazi ukuvele ngisho igama ngathi mana lapho igwinye yehlele phansi bese ukhuluma egameni lenkosi yabo futhi manje unethabenakele libanzi bungangaleli enhla lapha emgwaqeni ophakeme enza nje ukuthile hlala nako umfana wayenobizo likaNkulunkulu ngangimazi uyise nonina bangabantu abalungile impela futhi bese kufanele sibe noJuni ubusuku obubodwa ezansi eNew Albany futhi uyazi imhlangano emincane nje ukuze ngibe nobusuku lapha nobusuku lapha ya Buze uma yonke into ihlela ngokohlelo cishe ngamashumi amabili nanhlanu kaJanuwari. Ngiyoya eMiami engqungqutheleni exobe umhlaba wonke yamafull gospel Christian businessmen. Futhi kusuka lapho ngiye eKingston eHaiti ezansi eNingizimu Melika futhi enhla ngidabule eMexico. Futhi ngisuke lapho ngingena eAfrika kusuka eAfrika ngenyukele eScandinavian njalo njalo. Kanjalo ingxenye enkulukazi yonyaka ngakholwa iyophelela emhlanganweni yaphesheya kwezilwandle Ngakho ngikhulekeleni kumele ngenze isinqumo esilungile. Lokho lokho kuyoba njalo uma kuyintando yenkosi. Makungesiyo ngifisa kuya noma aphi noma kuyiphi indawo akunandaba ukuthi kukuphi ngifuna ukuhamba. Kodwa nje uma ngisakwazi ukuma kulolu thuli lomhlaba uNkulunkulu angibeke kulo. Ngifuna ukushumayela ingcebo yakhe engathungatheki ngize ngithathwe ukufa kuleli bala. Lokho kungokuzimisela kwami ngomusa kaNkulunkulu uma eyongisiza kuphela. Uma esisa isandla sakhe kimi udevil uyongibulala. Ngakho vele nikhuleke ukuthi uNkulunkulu uyogcina isandla sakhe somusa phezu kwami. Angiceli ukulunga kwakhe, ngicela umusa wakhe. Nebo manje ukulunga kwakhe cha. Angayenge kumele lokho kuphela nje umusa wakhe yilokhu engikucelayo. Ngoba ngiyazi ukuthi angifanele, futhi akekho njalo. Futhi kungcono singakuceli ukulunga kwakhe, sifuna umusa wakhe. Manje lokhu kuhlwa iphimbo lami lishile kancane. Kodwa ngingelidedele ithuba ukukhuluma kuleli qembu lamaKristu amahle. Mana ngaphambi nje kokuba ngenze lesi simemezelo, ngivumele ngisho into eyodwa. Nonke nisenhliziyo eyodwa manje, ninhliziyo nye. Futhi konke kusahamba kamnandi, anginikeze inkulumo emizuzu mbili ebandleni lami. Niyabo, lalelani zithandwa zami evangelini. Wami izinkanyezi emqhuleni wami uma ngiyoba nawo. Abathengwa ngegazi likaJesu. Ngenza lokhu ngesizathu ngibuyela emuva kanjena. Sinqume lokhu ohambweni lokuzingela. Umfowethu Roy Robertson, umfowethu Bankswood nami ohambweni. Ukuthi singaletha sibuye umfowethu Roy nathi sonke sasixoxa. Futhi ngomelusi wethu umfowethu Neville. Nendoda ehlala iphambi kwenu ngaso sonke isikhathi yelusa futhi nakho konke. Siyamthanda kodwa nokho umfowethu Neville engosizana nomelusi. Bukeka kunzima kancane kumfowethu Neville ukucindezelela kulokho. Niyabonga ngakho sakhuleka futhi kwabukeka sengathi kwakuyintando yenkosi kuba ngikwenze. Manje ngicela inkosi kuba ingisize ngenze konke okusemandleni. Futhi emva kokwenza umnikelo wami. Futhi emva kokwenza ukuthi ibandla lenze njalo. Manje uma uNkulunkulu esibusise ngendlela enze ngayo emhlanganweni embalo edlule nalowo umnikelo omncane, yekwenze njani uma sikwenza njalo? Yabo, sivele sikwenze njalo. Manje lalelani, niyathandana omunye komunye. Nginibona kanjalo nemi phakathi kwezihlalo ngalokhu kusa futhi nivele nikhala izandla zenu zika uNkulunkulu. Futhi umoya othandekayo uhamba ujikeleza phezu kwenu. Manje ungalaleli iphutha elilodwa udevil azolisho. Yabo, uma udevil ekukhombisa amanye kumbe ekutshela ukuthile okubi ngelinye lamalunga omzimba kaKristu, ungakukholwa. Ngoba emva kokukholwa ukhinyabeza umuzwa wakho. Futhi uma ubona elinye lamalunga omzimba kaKristu lenza into embi, ungatsheli muntu omunye. Kodwa hamba kulelo lunga futhi unothando. Futhi ubone ukuthi ungebabuyisele yini kuKristu futhi. Futhi uma ungeke ukwazi ukukwenza bese utshela umuntu oyedwa kumbe uhamba kanye nabo, yenze njengoba washo umbhalo. Yabo, kodwa uma othile ethi udade usibanibane kumbe umfowethu usibanibane, ungakholwa nelilodwa igama kukho. Uvele ukushiye uhambe. Ngoba khumbula, ngudevil ezama ukukudabula ube iziqephuqephu. Manje vele ubheke ukuthi angene ngoba uzokwenza. Manje dedela indoda elungile yendlu ukholo lume khona lapho futhi ungemukeli okukodwa. Labo bantu kade behleze ezindaweni zasezulwini kanye nawe, nikhonza ndawonye ezibusisweni zikaNkulunkulu. Nithatha isidlo etafuleni futhi nomoya ongcwele ufakazile ukuthi bangabantwana bakaNkulunkulu. Ngakho-ke asivele sibe bahle impela sinhliziyo elungileyo sithethelela sithanda. Futhi uma omunye umuntu ekhuluma okubi ngawe, nikhulume okuhle ngabo. Aphela kumnandi kangakanani uma sekuza kuwe manje. Niyabo, lokho kulungile. Vele njalo uphindisele okubi ngokuhle, inzondo ngothando. Futhi nje uzizwa ungcono sithandwa intombazanyana emumva na? Lokho kulungile, ngiyabonga kakhulu. Yebo, vele uphindele emuva. Wayekhonkobele enhla emuva laphaya efindweni. Futhi nenkosi uJesu wamletha phambili manje futhi wamethula emhlanganweni. Siyabonga kakhulu kulokho. Yilokho kwenze ngasuka epulpiti imzuzwana embalwa edlule. Bathe basebe thandaze bathandaza abafinyelelanga enkosini. Manje qiniseka ukuthi uyakwenza lokho. Thembisa lokho wena Qobo kuNkulunkulu, uNkulunkulu ngomusa wakho yilokho engiyokwenza. Akunandaba nangenkathi noma ubani esho okubi iphendula ngokuhle. Ungacabanga okubi, uma ucabanga okubi futhi ukusho ngokuzenzisa lokho bese uba sephutheni. Hlala uzinikela wena Qobo kuNkulunkulu uze uzizwe usukahle ngempela ngalowo muntu. Yileyo ndlela yokukwenza. Bese kumnandi bezibosiso zikaNkulunkulu zovele kuyovele kwembozo umphefumulo wakho. Yileyo ndlela yokuphila ngokunqoba. Bese kungabikho lutho olungakulimaza uma nje uthandana. Yebo uthi, niyabo uma unezilimi ziyonqamuka. Futhi umona ukuhlakanipha, ngoshabalala, iziprofeto, ngohluleka. Kodwa uma unothando lohlala ingunaphakade. Yabo, futhi ungathandi kuphela labo abakuthandayo, kodwa thanda labo abangakuthandi. Ngoba kulula kimi ukuthanda noma ngubani ongithandayo. Kodwa zama ukuthanda noma ngubani ongakuthandi. Yilapho ungazihlola khona ukuthi ngumKristu noma cha. Othile ongakuthandi futhi nokho enhliziyweni yakho uyabathanda. Manje uma ungakwenzi lokho bese uvele ulokhu ubambelele kuNkulunkulu. Kulapho ngoba ngiyakwazi ukuthi kuliqiniso. Amen. Ngiyazi ukuthi liqiniso. Manje sizovula izwi elihle manje. Encwadini yamaHebheru futhi nesahluko sika 11 okomyalezo omfishane nje. Ngisihosho kancane. Kodwa ngibe nentambama emangalisayo nabazalwane nodadewethu. Futhi angangena kwaze kwacishe kwashaya ihora lesithupha ezimpondweni. Futhi ngivele ngagijima ngayo endlini futhi ngaguqa phansi eceleni kombhede ekamelweni lokulala ngakhuleka emzuzwana. Ngavuka ngathatha iBhayibheli lami ngaqala ukufunda futhi ngabona iphephabhuku phansi laphaya futhi ngalithatha futhi belibhalwe ngesibhunu ngakho-ke angikwazanga ukulifunda. Futhi ngezinye izikhathi ekufundeni uyodibana negama futhi lelo gama liphile kuwe. Yileyo ndlela umfundisi athola ngayo owakhe umyalezo. Avele aqala ukufunda efunda iBhayibheli okuthile. Into yokuqala uyazi udibana nokuthile. Bese ukuthile kwengeza kulokho okuthile, okuthile kwengeza kulokho okuthile. Bese kudwebela futhi bese eya epulpiti ekufunda uNkulunkulu uzokwenza konke okwakho. Niyabo uyonakekela konke. Manje kwesinye isikhathi uyathathe kakhulu uze wenze imicabango emincane yalokho, imibhalo emincane yemicabango oyicabangile. Mhlawumbe emhlanganweni lapho okumele uze masinyane phambili. Lokho uvele uyifundele imicabango emincane onayo sengathi umoya ongcwele ungakushukumisa kuwe futhi. Wenziwe lokho kaningi. Manje amaHebheru 11 asifunde indima yokuqala ukuqala. Futhi sizofunda amavesi ambalwa. Manje ukukholwa kungukuqiniseka ngezinto ezithenjwayo, kuyiqiniso ngezinto ezingabonwayo. Ngokuba okhokho bafakazelwa ngakho.
Through faith we understand that the worlds were framed by the word of God.
Ngokukholwa siqonda ukuthi izwe lonke ladatshulwa ngezwi kaNkulunkulu kuze kuthi okubonwayo akuvelanga kokubonwayo. Akucebile kangako na? Ake ngifunde leyo ndima yesithathu futhi lalelisisane.
Through faith we understand that the worlds were framed by the word of God.
Ngokukholwa siqonda ukuthi izwe lonke ladatshulwa ngezwi kaNkulunkulu kuze kuthi okubonwayo akuvelanga kokubonwayo izwi likaNkulunkulu.
By faith Abel offered unto God a more excellent sacrifice than Cain.
Ngokukholwa u-Abela wanikela kuNkulunkulu ngomhlatshelo omuhle kunobakhayini, athola ngakho ubufakazi bokuthi ulungile. UNkulunkulu uQobo efakaza ngezipho zakhe, nangakho wakhuluma noma efile. Ngokukholwa u-Enoch wathathwa ukuze angaboni ukufa, akabe safunyanwa ngokuba uNkulunkulu wayemthabathile ngokuba engakathathwa ufakazelo ukuthi wayethokozisa uNkulunkulu. Iminyaka engamakhulu amahlanu empilo ngokunjalo.
But without faith it is impossible to please him.
Kepha-ke ngaphandle kokukholwa kwenzeki umthokozisa ngokuba ozayo kuNkulunkulu umele kukholwa ukuthi khona nokuthi ungumvuzi walaba wamfunisisayo.
By faith Noah, being warned of God of things not seen as yet, moved with fear, prepared an ark.
Ngokukholwa uNowa exwayisiwe nguNkulunkulu ngezinto ebezingakabonwa esaba, wakha umkhumbi wokusindisa indlu yakhe. Ngakho walahla izwe waba indlalifa yokulunga okuvela ngokukholwa.
Now let us pray just a moment and bow our heads.
Manje ake sikhuleke isikhashana futhi sikhothamise amakhanda ethu.
Lord, our most
Kosi Nkulunkulu wethu nomusa kakhulu noBaba, siza manje ebukhoneni bakho futhi nokubonga, futhi hayi kuphela ukuthi manje sizwa ukuthi sisebukhoneni bakho ngoba sesikhothamise amakhanda ethu kukhuleka. Kodwa sikholwa ukuthi sihlala sisebukhoneni bakho ngoba lokho amehlo enkosi agijima aye ebuya emhlabeni, futhi wazi izinto zonke, futhi wazi imicabango yenhliziyo. Ngakho nkosi, isizathu sokukhothamisa amakhanda ethu ukuthi sicele lokhu kunxusa, ukuthi uzosithethelela zonke iziphambeko zethu namaphutha esikone ngawo, futhi nanokuthi umusa wakho uzophinde futhi wedlulile kithi kangangokuthi uzovula izindebe zethu kuba sikhulume nezindebe zethu kuba sizwe, nanokuthi izwi lakho lingaba yilo impela kithi ngalokhu kuhlwa, ukuthi lezi zindima ezimbalwa esizikhethile kuba sizifunde zingaba usizo olukhulu kuleyo nalelo lunga lomzimba wakho ofihlakele ezweni. Ibandla lokomoya lakho, ibandla lezibulo, lelo bandla lithengwe ngegazi likaJesu elihlanziwe futhi langcweliswa, futhi liyakulethwa kuNkulunkulu ngalolo suku lingenasisihla kumbe mbimbi. Sikubonga kangakanani wena ukuba nokholo lokukholwa ukuthi singabahlanganyeli balokhu kulunga kwaNkulunkulu
through the righteousness and mercy of
ngokulunga nangomusa wenkosi yethu Jesu. Ngikhuleka manje ukuthi uzophulukisa zonke izifo. Ngikubonga ukuthinta leya ntombazanyana emizuzwini embalwa nje edlule ilele ifingene kamelweni lapha ya ezinhlungwini. Ngambona ihambe ephuma lolokholo oluncane njengolwengane, futhi nokwamukela wena nomusa wakho. Futhi sibonga wena ngalokhu, futhi sikhuleka ukuthi uyokhumbula othandekayo omncane kadadewethu Baker eKentucky, futhi nalowo mfowethu Neville akhulume ngaye, futhi uNkulunkulu inkambo engabaleki yabagulayo yonke indawo, futhi kakhulukazi Nkosi laba abangasindisiwe futhi abangakwazi wena, uma bezofa ezonweni zabo bangefike lapho ukhona. Siyakhuleka ukuthi uyosinika ufakazi namandla esibindi sokukhuluma izwi nokuhlakanipha ukwazi ukuthi kumele silikhulume nini, futhi bese ukhuluma kithi uma sisikhulume kwenela, ukuthi singahamba sibashiye abantu bemangele bezibuza ngumoya ongcwele omkhulu nomsebenzi wakhe. Siphe khona Nkosi, sizwe manje. Siyakhuleka egameni likaJesu siyakucela, amen.
I would like to speak just for a short time upon the subject.
Futhi ngizothanda ukukhuluma nje isikhathi esifushane ngesifundo semizwa.
We are taught that the natural man.
Sifundiswa ukuthi umuntu wemvelo unemizwa emihlanu. Futhi naleyo mizwa emihlanu iqondisa okwakhe. Kumbe unika uNkulunkulu wamnikeza elemizwa emihlanu ukuthintana nomuzi wakhe wasezweni. Futhi naleyo mizwa yaziwa ngokuthi ukubona, ukunambitha, ukuzwa, ukuhogela, ukulalela. Leyo mizwa emihlanu eyazekayo kumuntu wemvelo. Futhi mihle. futhi singasebenza kumbe siphile impilo ejwayelekile uma owodwa walemizwa wehluleka ukusebenza ubona kwakho ukulalela ukuzwa kuhogela kumbe kunambitha singabe abaphila kahle ngaphandle kwayo khona okungekho enye ingxenye yempilo esingethintane nayo ngaphandle kokusebenza kwalowo muzwa futhi mihle futhi nomsebenzi futhi sayinikwa uNkulunkulu uNkulunkulu wanikeza leyo mizwa kodwa ninikezwa yona njengesipho futhi kuncike kutheni ikanjani kuwe le mizwa uyinikezela kukuphi kuyoba indlela impilo yakho eqondiswa ngayo indlela onikezela ngayo lowo muzwa omhlanu lokhu okubonayo lokhu okulalelayo lokhu okunambithayo okuhogelayo kumbe okuzwayo noma ikuphi lapho le mizwa enikezelwe khona izokubusa futhi siyabonga kuNkulunkulu ukuthi sinemizwa emihlanu kodwa akukho ndlela owanikezwa ngayo le mizwa emihlanu kukuqondisa yanikezwa wena ukuthintana nokwasemhlabeni
But there was given you the sixth sense.
Kodwa wanikezwa umuzwa wesithupha.
And that sixth sense is belongs only
Futhi lo muzwa wesithupha ungomkhristu kuphela.
And you cannot have this sixth sense until you be
Futhi ngeke kube nawo lo muzwa wesithupha ngaphambi kokuba ngumkhristu.
The only way that you can ever have any more than
Yona yodwa indlela ongaba nemizwa engaphezulu kwemihlani yemvelo ngayo kumuntu wemvelo. Umuzwa wesithupha waziwa kangcono kumKristu njengokholo. Yiwona wona obusa futhi ukuqondisa. Futhi yiwo omkhulu kuyo yonke eminye imizwa. Mkhulu kunayo yonke imizwa, eminye imizwa emihlanu. Manje angizukusho lokho ngoba yingoba sithola umuzwa wesithupha. Ukuthi imizwa emihlanu ayisemihle manje. Yebo mihle. Leyo mizwa emihlanu wayinikwa nguNkulunkulu. Futhi kumele isetshenziswe.
When the five senses act contrary to the word of God
uma imizwa emihlanu yenza kuphambene ezwi kaNkuluNkulu khona ke iqamba manga manje umuzwa wesithupha ngeqamba manga
it's a super sense
ngumuzwa omkhulu uthi lokho engifuna ukukhuluma ngakho namuhle ekuseni ngikhulume ngePaul olukhulu futhi namuhle ebusuku ngo umuzwa omkhulu Futhi umuzwa omkhulu ngumoya ongcwele. Ukholo lukaNkulunkulu oluhlala kuwe. Futhi uma unganikezela imizwa emihlanu emuzweni wesithupha, futhi uyakuhola futhi ulethe yonke le neminye imizwa emihlanu ngaphansi kwalowo muzwa omkhulu. Ngoba ungaphezulu kakhulu emuzweni wemvelo. Njengoba umuntu womoya engaphezulu komuntu wemvelo uphakeme njengesibhakabhaka ngaphezulu komuntu okwemvelo nemizwa yakhe emihlanu ukwenza ukholwe izinto ongakwazi ukuzibona wenza ukuthile lapho ongacabanga ukuthi imizwa emihlanu yayiyoke icabange ngakho
The devil can get into the
Udevela angena kule mizwa emihlanu futhi aqamba manga kuwe.
But he cannot touch that super.
Kodwa ngeuthithe lo muzwa omkhulu.
That's far beyond his reach.
Lokho kuqhele kakhulu kuba ngafinyela kukho.
That come from God.
Lokho kuvela kuNkulunkulu.
It's called faith.
Kuthiwa ukholo.
Faith is that great thing.
Ukholo luyileyo nto enkulu.
And
futhi Nemizwa emihlanu ayiqondisi umuzwa wesithupha. Kodwa umuzwa wesithupha uqondisa imizwa emihlanu. umuzwa omkhulu uqondisa imizwa yokwemvelo futhi imizwa emihlanu iwukubona ukunambitha ukuzwa ukuhogela ukulalela futhi umuzwa omkhulu yilokho kuyokwenza ukholo yizinto kankulunkulu ngoba yileyo nto kuphela ozokhuluma ngayo futhi uzakwenza ukholo izinto ongeke wazibona wazinambitha wazizwa wazihogela kumbe wazilalela ngoba uzothatha izwi kankulunkulu futhi uyoletha lelo zwi kuwe futhi ukwenze uhambe ngokuphambana kunoma yiphi enye into ekhona kodwa izwi kankulunkulu kukholo kukholo okwenza lokho manje senginikeza lo mfanekiso wemizwa umuntu wemvelo uzalwa nale mizwa ngakho ke iyimizwa enikezwa ngokwemvelo futhi lokho iyona nto kuphela ngempela azoyazi ngakho ekucabangeni kwakhe kunzulu ungacabanga kuphela njengomuntu ungabona njengomuntu ungaqonda njengomuntu ungalalela njengomuntu kodwa ngenkathi esebuswa kumbe vuswa kabusha kumbe singakubiza ngokuthi zalwa kabusha bese lowo sithupha umuzwa omkhulu umbamba futhi ngokwenze njalo lowo muzwa omkhulu umkhuphulela endaweni lapho abanokholo kukholwa izinto angeke azilalele izinto angeke azibone aqonde lokho angeke akuqonde uyakukholwa ndlela thize ngoba ubuswa yilowo muzwa wesithupha lowo muzwa omkhulu oh kuhle kangakanani ukukwazi nokucabanga ukuthi kulula kangakanani ukukholwa yilokho manje ungeke ukukholwe uze ube ngoguquliwe ibhayibheli lasho ukuthi akekho umuntu ongabiza ujesu ngokristu kuphela ngomoya ongcwele sedlule kulokho kuleli viki ledlule futhi bekukade kuyisithiyo ikakhulukazi kulabo bantu abakholelwa kubupentekoste uma bengizwa ngisho njalo ujesu wathi kujohane ongcwele 5:24 wozwa izwi lamakholwa ngangithumileyo nokuphila okuphakade ukuphila okuphakade kuvela kunkulunkulu kuphela futhi akekho umuntu ongathi ujesu ungukristu kuphela ngomoya ongcwele uthatha kuphela kwashiwo ngothini oyifundile ngokuhlakanipha ukufunde ngemizwa emihlanu yemvelo kodwa lapho umuzwa wesithupha usungena umoya ongcwele ususa konke ukucabanga kwale mizwa yesithupha imizwa emihlanu futhi kukhuphulela kulowo muzwa wesithupha ukwenze ukholwe izinto ongeke uzibone uzinambite uzizwe uzihogele kumbe uzilalele kwenza okuthile kuwe bese-ke usungasho ukuthi ujesu ungukristu ngoba ukufakazele kungesikho okufundiswe ngokuhlakanipha kodwa okwenzile uzokwenzani-ke umuzwa wesithupha mfowethu Branham na yingani umuzwa wesithupha ungena na umuzwa wesithupha ungena ngenxa yalesi sizathu manje umuzwa wesithupha ngukholo umuzwa omkhulu manje uma umuzwa wesithupha ungena yalesi sizathu kuphela lokho kwaku ukwenza imizwa emihlanu kuwe yenqabe noma yini ephambene nezwi kankulunkulu umuzwa wesithupha owaleso sizathu umbhalo ukhuluma ngokuchitha izizindlo bona imizwa emihlanu iyoba njalo ungazindla lungile manje kungani le ndoda futhi kungani kwakuzo kodwa umuzwa wesithupha awukuboni lokho nakancane wedlule kakhulu kukho ungaphezulu kakhulu kunakho uze ungabisaba nakho ngisho ukuzindla ngakho siyakukholwa kuqhele kakhulu kunalokho obekungashiwo imizwa emihlanu ngakho manje silungela inkonzo yokuphulukisa niyabo siyawukholwa uhamba ngalowo muzwa wesithupha ukhuluma ngalowo muzwa wesithupha phila ngalowo muzwa wesithupha ufa ngalowo muzwa wesithupha futhi uvuke ngalowo muzwa wesithupha lowo muzwa omkhulu Okuthile kukuwe kwehlukile kulokho umuntu wemvelo ayikho. Umuntu wemvelo unalena kuphela. Futhi lungile uma ingalethwa ekuthobeleni umuzi wesithupha. Uma ingqondo yemvelo ithi ifunda izwi kaNkulunkulu futhi ithi lokho yizwi kaNkulunkulu ukhuluma iqiniso. Kodwa uma ufunda futhi uthi akusilo lonke izwi kaNkulunkulu kumbe kwakuyilo kungokuthile lake laba yilo kodwa akusesilo manje. Bese ke lowo muzi wesithupha ungena futhi uthi unguye izolo namuhla naphakade. Niyabo, yilowo mehluko. Yingakho kunabantu abaningi kangaka abehluleka ukuphulukiswa. Bazama ukuza bemumethe ukuhlakanipha. Bathi, oh, ngenza lokhu kumbe ngikholwa yilokhu nokunye. Kodwa uma lowo muzi wesithupha usho lokho, ngakho akukho lutho luyoke lubanyakazise kulowo muzi wesithupha. Umuzi wesithupha wehlela kulumuntu ubenze baphike noma yini ephambene nezikaNkulunkulu. Noma yiphi inkomba ephambene nesethembiso sikaNkulunkulu, umuzi wesithupha uthi akukho lapho. Uma umKristu engozelwe kabusha, futhi nento yokuqala oyaziyo umphika inkolo ongakholwayo ehleka umKristu, futhi ethi manje bheka lapha ayikho into engumoya ongcwele. Uyaphambuka kulokho. Uyaphapha uma ukholwa into efana naleyo. Ayikho into efana nalokhu. Lo muzi wesithupha uqonda ngqo uyasebenza. Angikukhombise eBhayibhelini lapho ongeke wemukela umoya ongcwele. Futhi uyabonga ukukhombisa lapho abafundi bawuthola khona kodwa yebo kulungile ukuthi bheka umuzi wesithupha uye ukukhombisa ngale bese uthi kodwa walisethembezo ngeseni nabantwana benu. Kulungile lokho kwasho abantwana babo lokho kwangasho kuwe akusikho kwakho. Kodwa lo muzi wesithupha azikangcono. Yimana usuvela ukuwe. Akusho kamuva usuthoyile vele. Abantu abafundisa lokho ayikho into engumoya ongcwele abazi ukuthi bakhuluma ngani. Njengalowo mfana kanye hluba i-aphula uthi wabe sebuza ngomphika inkolo bephikisana ngomhlangano. Wathi ufunani phezulu lapha na, wathi ngifuna ukubuza umbuzo. Ngenkathi esadla i-aphula futhi elithokozela, olula kakhulu onjalo ebukeka njengomuntu wesikhangi nezinwele zilenga ebusweni bakhe, futhi enezinye elilodwa elide phambili, futhi nendala engcolile ijakethe eyi-ovaloli eyembethe. Wathi umbuza wodwa njengifuna ukukubuza wona. Umphika inkolo wavele wathi ayikho into enjengoNkulunkulu. Konke ngamadlingozi, ukhona umbhedo kukho, kuyilokho kuphela. Futhi nomfana wathi ngifuna ukubuza umbuzo mnumzane, ngabe li-aphula linoshukela noma limuncu na? Wathi kulungile ngazi kanjani na, angilidli. Wathi yilokho ebengicabanga vele. Wavele wabuyela emumva. Wazi kanjani uma ungakazi uyinambithi inkosi na? Wazi kanjani uma ungakazi wemukela umoya ongcwele ukuthi ungokwampela kumbe akasikho na? Wazi kanjani ukuthi kungukholo namandla na? Wazi kanjani ukuthi akukho ntokozo engakhulumeki futhi egcwele inkazimulo uma ungakazi unambithe kukubona na? Muzi wesithupha kuhoyela kulokho. Muzi wesithupha usho lokho kuwe. Awekho amandla okuhlakanipha nakancane ayokalethe lokho kuwe. Amandla okuhlakanipha yokucabanga futhi athi yingani impambamqondo kungokuthile lena indlela futhi kungamadlingozi nabantu. Kodwa uma umuzi wesithupha usungena ukuphika konke kwalezo zinto futhi kuyise umuntu ngqo ezifubeni zikaNkulunkulu, lowoza uNkulunkulu kumele akholwe ukuthi khona nomvuzo walabo amfunisisayo. Ngokukholwa u-Abrahama, ngokukholwa u-Isaka, ngokukholwa uJakobe, bonke ngokukholwa. Umuzi wesithupha owenza lokho. Umuzi wesithupha uphika zonke izinkomba noma yini phambene nezikaNkulunkulu, noma umuphi umuzwa amadlingozi. Uthi luthi, oh, kulungile ngakhulekelwa kodwa ngizwa bungcono. Umuzi wesithupha ngeke kuze ume untsenga lokho. Umuzi wesithupha uyothi ungamanga. Ngizwa ngengcono ngiyelulama. UNkulunkulu washo njalo ukuxazulula lokhu. Amen. UNkulunkulu washo njalo. Umuzi wesithupha udla izwi likaNkulunkulu kuphela. Lo muzi omkhulu. mkhulu ngaphezu kwemizwa ngomuzwa omkhulu
it's a faith it's a power
ungukholwa ungamandla ashikumisa abuya hambise
amen
kuyinto yenza wenze izinto ongazange ucabanga ukuthi uyozenza muzo wesithupha umuzo omkhulu yathandazelwa ake sithi unesandla esikhubazekile futhi uyakhulekelwa isandla sakho uyeza yentlabo futhi uyakhola ukuthi uNkulunkulu uzokuphulukisa melusi uyakhulekela ubuyela emuva umuntu wemvelo omdala uyosho lokhu awuzwa mehluko kuleso sandla awungcono kulokho kade uhlala uyikho kodwa umuzo wesithupha uyeza futhi wathi lokho amanga ukhulekelwe xazululwe amen njengowesifazane wezemhlanganweni wethu ngesinye isikhathi futhi wayesile emhlanganweni bebabili banqamula eplatifomu babebone ukuhlukaniswa kwezizinto zenhliziyo bona besifazane bevele bagwinyeka bobabili babengamakristu oqobo oyedwa wenyuka futhi nomoya weza wathi uphethwe yisisi esikuhluphayo futhi nobuso bakhe bakhanya wathi kuliqiniso futhi nomoya ongcwele wathi kimi wathi futhi kuyisilonda esinobomvu kudalwa isimo sokwethuka kanti uhlolwe ngudokotela othile futhi uthe ungeke kwamele kuhlinzwe kususwe wathi konke okushoyo kuliqiniso futhi ngibona ukuthi wayeyikholwa elikhulu kangako khona kwathi igama lakho unkosazane sibanibani usuka kusibanibani nasendaweni enje kanje wathi lonke liqiniso kwakuyina umuzo wesithupha wokubamba umuzo wesithupha nomoya ongcwele wawumi ngapha nangapha umoya ongcwele wawukhuluma umuzo wesithupha wawuthi amen nakho kuthile kumele kwenzeke ngenkathi umata egijima eyofuna ujesu futhi ngenkathi ethi nkosi qaphela umuzo wesithupha ukuba ubukhona umfowethu ungabe akafanga kodwa ngisho nakalokhu noma yini oyicela kunkulunkulu unkulunkulu yokunikeza khona ulapho umuzo wesithupha ujesu wazidonsela yena ndawonye wathi ngikuvuka nokuphila okholwa yimi noma efa wophila ophila futhi akholwe yimi akasayikufa uyakholwa yilokhu na uzothini ukuzindla na nansi indoda ilele lapho yayifile nezibungu ziphithizela kuyo kodwa usanda kusho ukuthi ube ngukuvuka nokuphila lokho esikankulunkulu lowo muzo wesithupha wedlula ekunakekeleni kukadokotela wedlula emcabangweni yophenyo lwesayensi kushaya indiva konke kushaya indiva konke ukuzindla futhi ukuthithe phansi yingana ufakaza ezinto kankulunkulu nginguye angisuye ngiyoba nguye nganginguye nginguye manje ngikuvuka nokuphila umuntu okholwa yimi noma efa wophila futhi ophila akholwe yimi akasayikufa yakholwa yilokhu na wathi yebo nkosi umuzo wesithupha ngiyakholwa ukuthi uyindodana kankulunkulu ebiza kuze ezweni umfowethu uzovuka futhi oh hey baya ethuneni bobabili ndawonye okuthile kwakumele kwenzeke lokho kwakungumuzwa omkhulu unkulunkulu emi ekhona okuthile kwakufanele kwenzeke umuzwa kwabe kungumuzwa omkhulu kwakungunkulunkulu khona kwakutshela umata lokho wayembonile wayemazi wayembona ukuba unguye umesiya futhi wayazi uma wayengafinyela nje kuye uma wayengafinyela eduze kwakhe nje abeka isimo uma wayengafinyela eduze kwakhe nje abeka isimo ezwe isethembise sodwa nje sivela kuye yilokho kuphela ekufuna inkathi ethi ngikuvuka nokuphila okholwa yimi noma efa yilokho kuphela umata efuna ukukuzwa konke ayekufuna ngoba umuzo wesithupha umuzo omkhulu ukukholwa kwakhe kwakumhambisa ukuba amvume yena amkholwe yena lona wesifazane ngenkathi esuke phambili kwakungu-isho kanje inkosi hamba uye ekhaya futhi udle ujesu kristu uyakuphilisa waye ekhaya ngalowo busuku umngani wakhe ongumakhelwane wabe ngowesithathu kumbe owesine emva kwakhe futhi wayenefindo elikhulu entanyeni yakhe futhi weza lapha enyakaziswe nguye nguye umakhelwane wakhe wayezophulukiswa leso silonda esabe sesimhluphe kakhulu lokho kungokunye kwamakhulu ezinto ezenzeka izinkulungwane ezazo futhi naleli findo elikhulu elabe ligulaudla entanyeni yakhe futhi wenyuka ngathi akekho ongakubona lokho okudlinzayo kodwa ujabulile ngokuthile unyakazisiwe ngoba lowo wesifazane ohlezi ngale ungumakhelwane wakho umoya ongcwele wacabanga le ndoda ingakwazi kanjani lokho emhlabeni na kumele kube okuthile okumambulelayo ngakho-ke ngenkathi lokho sekushiwo wathi ucabanga ngentamo yakho yebo uyakholwa ukuthi kuzoshabalala na ngiyakukholwa washo ngenhliziyo yami yonke ngathi isho nje inkosi hambe uye ekhaya uzothola ukuphulukiswa kwakho umuntu wenyama waqalaza kangabona luphawu owesifazane owayenesilonda waphindela ekhaya futhi wazama ukudla futhi heyi wayesengathi uyafa
Oh,
umuntu wemvelo, umuzwa wemvelo, umuzwa waveza ukuthi silona sisekhona. Ngakho emva kwecishe kweviki kumbe amabili esedlulile, wedlula kumakhelwane. Bobonke abantu bakhe nasebandleni efakaza, inkosi ngiphulukisile. Futhi bathi, usuyadla manje na. Cha, hayi konke engikufunayo kodwa wathi, sengivele ngiphulukisiwe. Ngoba ngemivimbo yakhe ngiphulukisiwe. Akunandaba ukuthi kwakuyini, wayephulukisiwe noma kanjani. Futhi ngokunye ukusaya izingane zabe seziye esikoleni. Futhi walapha ngempela. Wayemile geza izitsha ngasefasteleni. Weza emhlanganweni omunye emva konyaka. Futhi wayegeza izitsha. Futhi ngenkathi yena wokuqala wezwa umuzwa ohlukile wedlula kuye. Futhi wacabanga bekuyini leyo na? Ngeke sengathi ingangithanda kumemeza. Futhi nendoda yakhe yayimtshelile yathi, sithandwa yeka ukukhuluma ngalokho okuphulukiswa. Wathi ngoba nakuba wayengumKristu wathi, uletha ihlazo kuyisisusa. Ungaletha kanjani ihlazo uma ufakaza ezwini lakhe na? Uletha ihlazo uma ungafakazi kulo. Wathi uma waphulukiswa waphulukiswa. Wathi leya ndoda yama yangibheka esweni yase isingitshela izimo zami nezinto engizenzile nokuthi ngangubani futhi ngiqhamukaphi. Wathi ngabe ngingekho endlini imizuzu eyishumi nanhlanu ngenkathi yaze platifoma. Ngiyakwazi kanjani lokho ezweni le ndoda na angikaze ngiyibone empilweni yami. Futhi yangitshela isho kanje inkosi uphulukisiwe. Futhi wathi, ngiyakukholwa ngize ngife. Wathi ngizokukholwa noma kanjani. Ngakho yena nodadewabo ngaphansi kwakhe umngani benze isethembiso kuNkulunkulu ukuthi bayolugcina lolo kholo. Lokho kusa waziswa ngokungejwayelekile neze. Futhi emzuzwini embala walamba. Ngakho abantwana babeshiye ukudla okusanhlamvu epletini ubhesini omncane. Futhi wathi ukudla kusanhlamvu njalo kuvele kumshisa uma noma ubani owake waba nesilonda niyazi ukuthi kuyini. Ngakho wagoba wakhayika kuleyo othi wakuhlafuni. Futhi ohe wathi kuzomele ngikukhokhele ngifanele. Kodwa ngolunye lwezinsuku ngizoba sengiphilile. Kodwa waqaphela ukuthi wayesalambile. Ngakho wavele wawuqeda ukubheseni. Walinda imzuzu embalwa abone ukuthi kwenzekani akwenzekanga lutho. Wazuzwe kahle selambile. Wazithosela amaqanda ambalwa futhi wazithelela inkomishi yekofi futhi wathola isinkwa esithosiwe futhi waba nomcimbi omkhulu ngangempela. Wavele wadla konke ayengakudla. Waqhubeka nokugeza izitsha futhi kwathi cishe emva kwengxenye yehora wayeselambile futhi. Kungaseko kugula okuhluphayo. Wathola isigqoko sakhe esincane futhi wehla ngomgwaqo wayongena endlini yalomakhelwane. Futhi ngenkathi efika lapho wezwa wacabanga ukuthi mhlawumbe kukhona oshonile emndenini. Babekhala futhi bememeza futhi bejikajika. Owesifazane wayele kamuva lokho kusa futhi wavuka bebekhuluza lelo lapha lisentanyeni yakhe futhi lalishabalala busuku. Wakuyini na? UNkulunkulu emsebenzini enhla lapha eKettle Tabernacle ngenkathi sinalowo mhlangano. Lowo mfana okhubazekile owangena lapho wakhulekelwa. Abaningi benu babekhona kumbona. Bamngenza endlini leyo yabaphuthumayo uBhiliwe wangihoyela kuye. Babenayo iplatifomu obusuku obuthathu kumbe obunye laphaya endlini. Akalitholanga ikhadi lokukhulekelwa ngakho ke bamfaka endlini yabaphuthumayo. Kangelapho ngamkhulekela. Ngambheka wathi mnumzane Branham, ngangitshela induduzo na. Ngathi yebo mnumzane ndodana uphokise ukuhlasele kanje wathi kunjalo. Ngathi igama lakho ngusibanibani uvela endaweni ethile kunjalo washo wathi yini melana nokuphulukiswa kwami na ngathi ngemivimbo yakhe uphulukisiwe waye ekhaya efakaza enikeza uNkulunkulu udumo futhi waletha ihlazo lingaka basho kumakhelwane kwaze kwaba elinye isonto lapho iqembu labafundisi leza futhi lahlala phansi ngakuye ngathi kumele uyeke ukwenza lokho letha ihlazo embangeleni futhi nensizwa ihlezi lapho. Yathi mnumzane, bawuhlezi lapho engikhona, bawuzehlalela ngihlale kuso. Bungeke uzange ungephutha ithambo lokugcina enginalo kuKristu. Wathi ngemivimbo yakhe ngiphulukisiwe, futhi akasho ngolutho olunye ngaphandle kwalokho ehlezi lapho eshabene. Izinyawo zingasebenzi, izandla, umzimba, iqolo. Futhi akasho ngolutho olunye ngaphandle kwalokho futhi wasukuma esihlalweni wahamba edumisa uNkulunkulu. Ini na imizwa yakhe emvelo yakhe iyohlala lapho. Dokotela wathi yoba lapho ingunaphakade kumbe uma nje esaphila. Kodwa umuzwa wesithupha uthi ngemivimbo yakhe ngiphulukisiwe. Futhi akabanga nalutho abezolenza kungukulahlela kude yonke into ephambene naleyo eshiwo uNkulunkulu. Ungwalokho umuzo wesithupha. UJohn Ryan umdala. Hayi RYAN, RHYN. Akunesinxibe esiyimpumputhe eFort Wayne. Futhi lapho yalapho esaya khona ngalolu yasuku futhi wakhulekelwa emhlanganweni. Lobo kwakungubusuku ngaphambi kokuba uPiano ludlale inyanga enkulu manje iseduze engekho owayengakulo. Futhi ngenkathi engaboni wayikatolika ngenkolo. Futhi yena wema emgqeni ngase ngimbheka futhi ngathi igama lakho ngusibanibani uJohn Ryan. Yebo, uyisinxibe ekhoneni usube impumputhe eminyaka. Yebo, kunjalo. Umkatolika ngenkolo, kunjalo. Ngathi isho kanje inkosi yamukele ukuphulukiswa kwakho. Wathi ngiyabonga mnumzane, ngathi bonga inkosi. Wathi kodwa ngiboni ngathi lokho akuhlanganise lutho nakho. Phulukisiwe. Futhi wathi wahamba ehle bamsiza esuka eplatifoma. Umuntu wemvelo wayengaboni lutho. Babengaboni imiphumela kulokho nakancane. Yingani wathi usalokhu engaboni njengoba ebevele engaboni? Ngakho abangani bakhe ababili bambuyisele emumva emgqeni wabakhulekelwayo futhi baphinde bamletha. UHoward wamedlulisa. Lapho esebuya futhi wathi mnumzane ungitshele ukuthi ngiphilisiwe. Ngathi ungitshele ukuthi uyangikholwa. Wathi ngiyakukholwa. Anginazizathu zokungakukholwa. Wathi ungitshele konke empilweni yami. Futhi wathi angazi ukuthi kumele ngenzeni. Wathi bekuntu wesifazane emumva laphaya ufakaze ukuthi ubenesifo sokuvuvuka kominzi emzuzwini embalwa edlule futhi sekuphelile. Ngathi ngakho uma ungikholwa ungibuzelani na? Ngikutshela izwi kaNkulunkulu. Wathi kumele ngenze njani mnumzane na? Ngazi ukuthi wayengumkatolika futhi kumele abe nokuthile okuphathekayo ayezobambela kukho. Ngathi hlala ufakaza nje ngemvimbo yakhe ngiphulukisiwe futhi umnikeze udumo. Indoda endala emavikini amabili alandelayo kumbe amathathu wama ekhoneni dayisa amaphepha. Wayempongoloza ngaphezulu ngaphezulu dumisana inkosi ngiphulukisiwe ngaphezulu ngaphezulu dumisana inkosi ngiphulukisiwe. Ngenkathi ebemhlanganweni ngobusuku obulandelayo ngangishumayela kanzima ngenxa yakhe. Wayesukuma futhi apongoloza wonke umuntu akathule dumisana inkosi ngokuba engiphulukise. Dumisana inkosi ngokungiphulukisa. Njengomkatolika wayengakwazi ukuthi angakubamba kanjani ukukholwa. Kodwa wayazi ukuthi uma ehlale kusho futhi eqhubeke 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 kuze lo muzi wesithupha uqale ukusebenza. Kunjalo, dumisana inkosi ngokungiphulukisa. Wayemekhonini empongoloza dumisana inkosi ngokungiphulukisa ngaphezulu. Dumisana inkosi ngokungiphulukisa. Wayehamba ehla ngumgwaqo futhi kwaqhamuka othile athi, "Unjani Jonah?" Dumisana inkosi ngokungiphulukisa ngiphilile. Futhi bamhleka bahlekisa ngaye. Futhi omunye umfanyana wezindaba amuhela endaweni yokugundela kuba ayo woshefa. Sekwedlule cishe amabili kumbe amathathu amaviki emva komhlangano. uthi umgundi wamhlalisa phezulu esihlalweni futhi wamesula ubuso ngendwa ngemanzi futhi wathi John wathi ngiyaqonda ukulumaluma okuncane futhi wathi ngizwa sengathi wawusezansi ukuyobona umphulukiso phezulu nini lapha wathi yebo ngehla wathi ngizwa sengathi waphulukiswa efuna nje kumenza ayihlekisa nendoda endala yathi yebo ayibonga inkosi yangiphulukisa namehla akhe avuleka wasuka kuleso sihlalo wahambe nethawula lizungeleza entanyeni yakhe umgundi ezama ukumbamba nensingo esandleni sakhe futhi behla ngomgwaqo yingana izwi kaNkulunkulu lase lihambile kuyosebenza uGeorge Carter omncane elele phansi ngale nonke enikwaziyo abanye abantu ulapha usondele lapho eminyaka isiyagalolunye nezinyanga zisiyagalombili engakwazi ngisho lutho kodwa ukudonsa idilowa lamashiti ngaphansi kwakhe usuka ezinsweni esezibilini wayesinda amaphawundi angamashumi amathathu nanhlanu elele ngale eMiltown e-Indiana futhi abantu bakubo ababebandlalelo ngenkathi ngiyobamba umhlangano lapha ebandleni lama-Miltown Baptist futhi ngikhulekela abagulayo lelo bandla lathi uma noma iliphi ilunga laleli bandla liya kulolu liyahlanya sebehlukanisa nathi futhi uyise wakhe wabe ngumdikoni kodwa wayenayo incwadi yami encane ebizwa ngokuthi uJesu ngoyizolo namuhla naphakade umfethu Hall wangiyisa kuye ngenye intambama unina waphuma ekhijima endlini wayengafuni neze ukuzihlanganisa nakho ngangena ngamkhulekela ngathi kulungile kanjani ngaleyo ntombazane yaseNeil na wayazi ngombono ngathi lokho kwakungumbono dadewethu ngingakhuleka kuphela ngibona ukukholwa into encane empofu yabe ifundiswe ukuphambene nalokho izinsuku ezimbalwa ukusuka lapho ngangimi lapho ngibhaphathiza wayesezansi lapho ekhala ayekwethembisile ukuthi uzoza futhi abhaphathizwe kabusha egameni likajesu kristu uma unkulunkulu engamphulukisa kuphela futhi lapho yena imilenze yakhe emincane emidala isicishe ibe ngangenduku yomshanelo babengakwazi ngisho ukuba bambeke epoweni unina nokho esengowesifazane omncane wahlala lapho enedumbe futhi esempunga ebuka indodakazi yakhe leyo laphoya ifa ngamayintshi ixhwalele izindlela zabesifazane futhi kwahamba njalo kuye wayesenecishe amashumi amathathu nesikhombisa samaphawundi ngicabanga ukuthi kwakunjalo bamehlulela engakwazi ukuphakama ngokwanele ukuba ngafaka iphowa ngaphansi kwakhe kumele adonse idilowa lamashiti ngaphansi kwakhe eliyirabha iminyaka isishiyagalolunye nezinyanga zesishiyagalombili alele lapho engakwazi ngisho ukuphakamisa ikhanda ukuba abone isihlahla esaseduzane nefastela ngelinye ilanga imemuva ento esihlongweni sentaba eGeorge Wright umoya ongcwele wathi kimi mana ngezinyawo zakho futhi ngabheka futhi kwakukhona ukukhanya wawukhanya phakathi kwesihlahla seDogwood wathi hamba ngendlela yase-Wright kumbe hamba ngendlela yase-Carters ngenkathi ngifike lapho inkosi uJesu yakhombisa unina uPawulo ukuthi ngiyeza wayentombazaneni leyo yayilele kulapho kulowo mbhede ile namandla ngangokuthi yayingeke iphakamise inkomishi yezikhwehlela unina wayeyibamba ithi izama ukukhwehlelela inkomishini yezikhwehlela zinesifo sofuba ngani dadewethu George uJesu Kristu ndodana kaNkulunkulu udibane nami ngale ehlane cishe esikhathini esingcenye yehora esedlule futhi wangitshela ukuba ngizobeka izandla kuwe ishonge inkosi mana ngezinyawo zakho umuzi wesithupha wayakwasebenza amanda ayishale ontombazane okokuqala eminyakeni emithathu kumbe iminyaka isishiyagalolunye nezinyanga zesishiyagalombili wayengakaze ame ngezinyawo zakhe wagxuma wema ngezinyawo wagijimela ebaleni futhi ebusisa izihlahla futhi notshani futhi nako konke futhi wangena futhi wahlala phansi opiyaneni futhi waqala kuludlala kulo mthambo kugcwela igazi idonsa emthanjeni ka-Emanueli ingana imizindi yayizokulahla phansi wayengeka kwenze angazi manje angaye ngazi kuphela ngamandla kaNkulunkulu amphakamisa imilenze yakhe yabe ingemikhulu kangako ndawo zonke enhla lapha emalungeni kungekho lutho okufana nakho njengenduku yomshanelo lokhu kwakuseminyakeni eliyishumi nambili edlule kumbe ishumi nane futhi namhlanje unamandla nempilo uhambela inkosi uJesu akuyina okokuqala kwakusengathi akwenzeki lutho kodwa umzindo wabe uzothi ngeke kwenzeke kodwa umfowethu obambelela kulelozwi uma uNkulunkulu wayengathatha leyo ntombazane ekhubazekile eSalem leyo ntombazane yaseNeli yayikhubazekile futhi umzimba ungasebenzi futhi izingalo zayo zazilenga kanjena engamphulukisa wayengamphulukisa futhi wakukholwa nomfowethu holelele ngale ebulawa umdlavuza yiyo leyo ndoda eyangisa lapho udokotela wakhe Milton wamthumela enhle kulo dokotela eNew Albany ezansi lapha lapho kulapha eSt Edward's esibhedlela ngiyakhohlwa wayetha izingane zami indoda enhle udokotela elungileyo wamhlola wathi umhlavuza washo kudokotela Brown ezansi eMilton wathi uyafa udokotela Brown wathi ngicabange kanjalo Wamkhuphukela kudade wabo ezansi laphaya oyisihlobo sikamnumzane Kop evame ukuba ngumahlulela edolobheni. Futhi ngenkathi befika ezansi laphaya, wathi mgcine lapha nje aze afe. Base bethumela ukuba ngize ezansi. Ngaya usuku emva kosuku nomkami emuva laphaya. Sakhulekela umfowethu uHolo ngangimthanda, wayengomunye wabami engabaphendulayo kuKristu. Futhi ehla onda futhi wengasakwazi ukunyakaza izandla zakhe. Unkosikazi Holo wathi, Billy, akukho ongakwenza na? Ngathi akukho engikwaziyo wadadewethu Holo, angizwa gama elivela enkosini. Singangathi ngingathanda ukuba udokotela wami ake ambheke. Wathi, ngoba udokotela wakho na? Ngathi udokotela Sam Ade. Futhi ngabiza uSam. USam wathi okusele ngingamthumela eLouisville Billy ayothathwa isithombe sibonakalisa ingaphakathi nezinto. Wathi ngokunikeza umbiko, bathumela iambulensi ezansi waqukulwa yamthatha yabuya. USam wangibiza enhla futhi wathi, Billy unomdlavuza wesibindi. Ngeke sikwazi ukusika isibindi sakhe aphile. Wathi ungumshumayeli kufanele ngabe uselungele manje, usungamtshela nawe futhi ukuthi uyahamba. Ngathi ulungele ukuhamba Sam. Kodwa into nje ukuthi ngiyakuzona nje ukumbona ehamba. Ungumfowethu futhi ngiyamthanda. Futhi ngacabanga, oh Nkulunkulu ngenze lokuthile. Ngaqala ukuhamba ngiyozingela ezinkwejeje ngalokho kusa. Ngabheka ngaphambi kosuku akekho owayesebaleni. Ngathatha isibhamu sami futhi ngaqala ngaphuma endlini. Kwakukhona i-aphula elidala elalimagoxigoxi lilenga odongeni. Ngacabanga, yingani umida ebeke lokho odongeni na? Ngabheka futhi elinye nelinye nelinye aze aba yisithupha elenga laphaya. Ngithula isigqoko sami futhi ngawa ngamadolo phansi. Ngabheka phezulu laphaya futhi i-aphula elikhulu elisigaxa elihle lehla ladla onke lawo ma-aphula aphezulu. Ngabheka kumi ngaphezu kwalapho futhi kwakukhona lokho kukhanya okulenga leke kuthombe ngale. Umi laphaya ukuphenduphenduka wathi, mana ngezinyawo zakho. Hamba utshele umnumzane Hall, isho kanje inkosi angeke afe kodwa uzophila. Ngahamba ngehla ngamtshela wayengangcono. Kodwa wakukholwa wahambela kukho. Wawungekho umehluko kanjalo usuku lwedlula, awukho umehluko usuku lwesibili, awukho umehluko. Ngosuku lwesithathu waqala futhi uyaphila lapha namuhla emva kweminyaka ngeminyaka. Kaphela kuhlezi lapha unkosikazi Wiva. Qha ngiphaphalazi. Inkathi edakazi yakhe iza emuva kokuphulukiswa kukamaji Morgan. Ngayedazi laphoya futhi kwakungekho lutho wesifazane ayengalwenza, wayezobesefile emaholeni ambalwa elandelayo. Abenomjobo kumbe umbili abengamnika wona futhi kwakuyilokho kuphela. Wayekade nokuhlinzwa kwesifazane umdlavuza owahambe ngomhlandla wakhe. Bawusabalalisa ngenkathi behlinza futhi kwakungekho lutho angalwenza wesifazane. Ngangifuna ukukhuluma naye ngokuphulukiswa, kepha wathi, nomzane ngumfundisi wenkosi uNkulunkulu. Futhi angifanele ukuba ungangena endlini yami. Izisho ukuba kafanele ukuba afikelwe ngumfundisi. Wathi, ngiphile impilo, ngidansile futhi bengithanda ukuba ngenze izinto bengingafanele ukuba ngizenze. Ngisebenzise ulimi olubi noma yikuphi okunye. Wangitshela izono zakhe futhi wathi, angifanele. Ngambona wayeshaya umugqa owayiwona wona. Wayefanele ukuthola uKristu phakathi lapha ngaphambi kwalowo osithupha umuzi omkhulu wawuzovela usebenze. Saguqa phansi. Ngakhuluma naye ngokuthi, noma izono zakho zibomvu, wanikela impilo yakhe enkosini uJesu Kristu. Futhi lapho esekwenzile wathi, oh ngizwe ngahluke kakhulu. Ukhona kwenzeke kimi, ngifuna ukunithola izandla nonke. Wathi khona lapho ngabheka phandle futhi ngimbona embonweni ebuyele emuva emva kwendlu endlini yezinkukhu. Ngathi, Nkosikazi Weaver, isho kanje inkosi uNkulunkulu, uzohamba uye kuleyo ndlu yezinkukhu futhi uzophila. Akahambanga indlela yezo ngayo. Umdlavuza wabo usumqedile. Wayengeke ahambe ngalokho okushiwo ngudokotela, wayefa. Futhi lokho kwaku ngiyaqagela ishumi nane, ishumi nenhlanu leminyaka eyadlula, Nkosikazi Wiva na? Iminyaka leyishumi nane eyadlula. Wayentengantenga enyukele lapha ethabenakele ngenkathi egula, wakungabonakali ukuthi wayekwazi ukuvuka empeteni. Izingalo ezincane zindala zinamathambo ngoba wethembisa uNkulunkulu ukuthi uzoza azophaphathiswa egameni likaJesu. Samsukumisa samkhipha esihlalweni samasondo. Cishe lapha esihlalweni samthatha samisa ezansi echibini futhi saphaphathisa egameni likaJesu. Futhi uhlezi lapha yanga lokhu kuhlwa. Mbeke uma ufuna ukubona uhlobo lwempilo. Ngani ukulahla phansi izinto nophenyo lwesayensi nakho konke okunye? Ngoba umuzi wesithupha waya kosebenza. Yilokho. Bheka, ake ngisho lokhu nje futhi umzuzu nje. UJesu wedlula ngasesihlahleni ngesinye isikhathi. Futhi kwakuyisihlahla somkhiwane. Futhi wasibheka isihlahla somkhiwane. Manje ngiyanicela ningagejwa yilokhu. Wasibheka isihlahla somkhiwane. futhi kwabe kungekho makhiwane kuso futhi wathi wasiqalekisa isihlahla futhi wathi akungadli muntu kuwe abafundi baqalaza isihlahla sabukeka njengoba sihlala sibukeka ngemuva kwehora kusukela lapho sasilokhu sibuke sifana unkulunkulu akavulanga umhlaba wasigwinya unkulunkulu akathumelanga umbane wezimbaxa usuke esibhakabhakeni wasishisa sayesaba amalahle wayengakwenza impela wayengakwenza akazange azenze lezo zinto wenzekani na isihlahla sabe sesiqalekisiwe ukholo lukankulunkulu walukade lubekwe lwamelana naleyo mpilo yesihlahla kwakungekho lutho olwabonakalayo wawungalubona kodwa phansi le ngaphansi komhlaba phansi ezimpandeni zesihlahla ukufa kokuhlezi phakathi saqalekisiwe umuzi wesithupha wawusufika amelane naso wakufanele sife saqala ukufa kusukela ezimpandeni lokho into efanayo yenzeka umdlavuza lokho into efanayo yenzeka ethumbeni lokho into efanayo yenzeka kunoma yisiphi isifo xala umuzi wesithupha wamandla enkosi unkulunkulu ekuba ungaphikisane naso athi sathane phuma lapho ungahle ungasiboni isimo sangokwenyama senzeka khona manjalo yepha lokho kukholwa kubamba lapho ngokufanayo nje uqalekisiwe lowo muzi wesithupha ungeke lowo muzi omkhulu ungeke ukuvumele kuhambe ungeke unake ukuthi wena uzwa kanjani buka kanjani usebenza kanjani ungeke uhlanganisa mbala nakho phezu kankulunkulu lisetshenzisiwe muzi wesithupha uyakubamba yilokho kuphela uhamba ayosebenza umdlavuza uqala unciphe uhambe ufa kosukela ezimpandeni bese uyaphela impela ngawo lo muzwa wesithupha onamandla imibuso ubuthukile udonga lwathi yaca kolunye lo muzwa wesithupha ulwandle lubaoko lwadudulekwa lwahlehla nomhlabathi omileyo wenza indlela kubantwana bakankulunkulu babaphunyuke ngayo ngawona lo muzi wesithupha uSamson wadelela inkulungwane yabafilisti ihlome ngezikhali zokuzivikela nangemkhonto wayengenandlela yokuzivikela yena oqobo kodwa umhlathi womnyuzi wasendle futhi lo muzi wesithupha waya kosebenza futhi wagcina phansi inkulungwane yabafilisti halleluya ngalo muzi wesithupha abafileyo bavusiwe ngalo muzi wesithupha izimangaliso ezinkulu zisenzekile kungamandla amangalisako nalawa asakasha umhlaba yilowo muzi omkhulu okuthiwa umuzi wesithupha awuhlanganise lutho nalona ophansi lapha uma lona ophansi lapha uvuma futhi uthi amene kuwo kulungile uyaqhubeka kodwa noma ngabe lona wenzani khona yilowo nalapho kamandla uma ukholwa enhliziyweni yakho wena umuzi wesihlanu wokucabanga ungaphakathi ebuqhosheni bakho kodwa umuzi wakho wesithupha usenhliziyweni yakho ukholwa ngenhliziyo yakho ukuvuma kwenziwa ngomlomo kholwa ngenhliziyo yakho yebo mnumzane lowo muzi wesithupha lawo mandla akugcwele amandla lalela ngenxa yalowo muzi wesithupha wawunomprofethi waphonda emphandweni wezingonyama futhi ngenxa yalowo muzi wesithupha amagqubeza ayengeka amudla udaniyela ayengeke asondele kuye ngenxa yalowo muzi wesithupha lowo muzi omkhulu ngalowo muzi wesithupha abantu abathathu bamaheberi baphonza esithandweni somlilo futhi bashaya indiva malangabe esithando somlilo lowo muzi wesithupha konke ukuzindla kuzofakaza ukuthi babezobulawa kusha ngaphambi kokuba bafike kuso kodwa lowo muzi wesithupha wabahlalisa amahora amabili lapho kumbe amathathu futhi ngenkathi bevule isithando somlilo babona oyedwa emphakathi kwabo enjengendodana kankulunkulu lowo umuzi wesithupha imelilo yayingeke iwushise yebo mnumzane kwakuyiwala lowo muzi wesithupha ngesinye isikhathi okwathi umphostoli uphethwe lele jele
futhi babe zomnquma ikhanda ngelanga elandelayo futhi ezantsi endini kajohn mark babe nomhlangano omkhuleko lowo muzi wesithupha waqala ukuhandeka kulelo jele lapho embeswa mkhuleko lowo muzi wesithupha wahamba uyosebenza inhlika yomlilo yangena ngayifastela futhi yamthinta uphethru futhi yathi waza phuma lapha muzi wesithupha akuyilowo muzi wesithupha ungeke uvume ukuthi upawulo ongcwele amize lolo lwandle olukhulu lapho lowo mkhunjalo wawusugcwele amanzi wawungumuzi wesithupha owamgcina ukuba angagcweli lowo muzi omkhulu akuyilowo muzi wesithupha lowo ngenkathi inyoka imshaya esandleni wayikhithizela emlilweni wabe kungumuzi wesithupha owakwenza akuyilowo muzi wesithupha owavusa ujesu khristu wafile emva kokubelela emhlabathini ngoba walikholwa izwi kankulunkulu bhidlizele lo mzimba futhi ngiyakuvusa futhi ngosuku lwesithathu ngoba udavida wathi angiyikumshiya ongcwele wami abone ukubola futhi angiyikuwushiya umphefumulo wakhe esihogweni akuyilowo muzi omkhulu lahla phansi zizindlu zale mizwa kholwa umuzi omkhulu umuzi wokukholwa lo ujesu khristu awunikezayo ngawona lowo muzwa uNkulunkulu wakhuluma ngenkathi kwakungakabibikho lutho yini lowo muzwa na lowo muzwa omkhulu uNkulunkulu ukholwa uNkulunkulu phakathi kuwe ngenye kaNkulunkulu engena kuwe bese kunika umuzwa omkhulu ngawona lowo muzwa omkhulu uNkulunkulu wakha izwe ndawonye ngezinto ezazingekho futhi ezingavelanga wakhuluma izwi lakhe futhi walikholwa izwi lakhe
and a world shall
be samazama laba khona
hallelujah
utumo umuzo wesithupha umuzo omkhulu oh uNkulunkulu uthulele phezu kwami unike mina nakwa wonke udingayo thululela umuzo wakho wesithupha phakathi kimi inkosi yavuma ukunikela lena emihlanu lwazi lwami kho imicabango ngilahla phansi zonke izinto inkosi izwi lakho malibe liqiniso nawo onke amazwi omuntu abengamanga konke ukuzidla konke ukungabaza kulahlwe futhi ma ngihambe ngomuzwa omkhulu umuzwa kamoya ongcwele nikufuni lokho na yileyo nto esiyifunayo uNkulunkulu akubusise mngani
That's what you need.
Yilokho okudingayo.
That super sense will ask.
Lo muzo omkhulu oyocela ukuthize.
And it knows.
Futhi uyazi ukuthi uyokunika.
It's persuaded.
Uvumile ngokuba lo oza uNkulunkulu mele ukukholwa ukuthi ukhona nokuthi ungumvuzi walabo abamfunisisayo. Uma umuzo wesithupha uthi uNkulunkulu uyagcina izwi lakhe. Ngizinikela qobo lwami kuye nginikela ngakho konke enginakho kuye. Umuzo wami uthi lokhu kuyokufeza ukholo lwami ezwini kaNkulunkulu khona-ke biza noma yini okunye okuphambene nakho sengathi kwakungaphambene u-Abrahama wahlangana noNkulunkulu noNkulunkulu wathi uzoba nengane ngoSara yena enamashumi ayisikhombisa nanhlanu futhi wesifazane namashumi ayisithupha nanhlanu u-Abrahama wabiza konke kwakungekho kwakuphambene nalokho sengathi kwakungaphambene wahamba sengathi ubona uNkulunkulu futhi yena wakholwa wayebeza noma yini eyathi wayengesuye noma ikuphi ukuzindla noma yini enye udokotela wayengathi yingani u-Abrahama usukhule kakhulu ukukwenza lokho lokhu akwenza imehluko omncane okwabe kushiwo udokotela wakushiwo noma ubani omunye wakushiwo ngumqondo ongowakhe okwakushiwo noma yini enye uNkulunkulu wayeqinisile futhi wahlala nalokho lowo umuzwa wesithupha umuzwa omkhulu
God give it to me.
uNkulunkulu nginike wona. uNkulunkulu yenza ngibe nokuningi kwakho. Ukufundisa kubantu bakhe kungumkhuleko wami. Lokho kusangathi lo wayamama eletha leyo unganyana enekhanda libomvu emlapha. Zinyembe zehle sathini zakhe. Ngathi kwenze kanjani dadethe wethu na? Wathi mfowethu Benham ukuphedwa isifo esibonakala ngokwanda kwezinhlaya ezimhlophe egazini. Bese uqhubo okuthile.
Amen. He's a very present help.
Oh, uhlalele usizo ngesikhathi sokuhlupheka. Lapho esikhashana nesiyadlule kule nambe sehla ngomgwaqo sishayela bafana bamakhalathi beza ezantsi emgwaqweni futhi bebeshayela ngesibinini futhi bajikise imoto mawala futhi yabe sishaya uzunge lezi phindelela futhi yabachitha abafana umgwaqo wonke futhi omunye omncane omngane wanamathela ngaphansi kwemoto nomhlane wakhe uncike emotweni bafana bagxuma baphuma futhi baqala ukuyivusa wathi oh nyatheni ngayivusi mgogodla wami uyephuka Musani nizongibulala ningakwenzi
And they said, oh, we've got to get
it
over
here.
Then let don't move it,
you'll be punished.
I said, you better pray. He said, yes, sir.
What do you have,
But all of a sudden,
Futing iboni imoto ihudule ushafu ebhokisi lika Khilenke yaze yayofika esihlahleni. Ubhili nami simile kwakukade kunekwa umgwaqo oshelelayo hambi kwethu kodwa kwabe sekomile ngaso sikhathi. Intombazane umoya ubuvunguza kakhulu enhla eMinnesota waze wadudula imoto yaphuma uyawukhumbula Bhili na. Gijima ngaya ezansi kuyo futhi lapho ihleli lapho yathi oh ngiyafa. Abiza iambulensi yafika. Futhi kwabe nomuntu ofile wabelele ngemumva kwi-ambulensi wathi ngeke ngikwazi ukumthatha. Akumlimi wathi kulungile thumela omunye masinya wesifazane uyafa. Ngenyuwela lapho futhi ngathi inkosazane umzuzu nje wathi oh ungangithinti mnumzane ungangithinti umgogodla wami. Ngathi inkosazane unguye umKristu. Wangibheka futhi ngathi ngingumfundisi wevangeli. Uma ufa kanjani kuwe noNkulunkulu na? Wathi mnumzane ngifuna ukuba nguye njengamanje futhi nomuntu wesithupha uyabasebenza. Amandla kaNkulunkulu ehla. Wakwazi ukuziphumela emotweni ngaphandle kokusiza umuntu. Mandla kaNkulunkulu akhona usizo lukhona ngesikhathi sokuhlupheka. Sihamba ngokukholwa siphila ngokukholwa abalungile bayophila ngokukholwa. Kumele siphile kanjalo. Bangaki abangathandi kuba nomningi wesithupho omuzi omkhulu na. Ake sikhothamise amakhanda ethu manje sisakhuleka. Oselungileyo.
Our God and our Father,
Nkulunkulu wethu noBaba wethu,
Thou art so good.
Umuhle kakhulu kithi. Usinika imizwa emihlanu kuba siphile ngayo. Futhi sihambe ngayo kulomhlaba kumbe kuba sithinte umhlaba. Singazizwa izinto lezo ezifanele ukuzwiwa ngezandla zethu. Izinto eziphathekayo. Usinika ukuzwa kuba sizwe. Siyajabula impela ngalokho. Ukuthi singalizwa ezika Nkulunkulu futhi ngalokho ukukholwa kuza ngokuzwa ukuzwa izwi lika Nkulunkulu. Siyabonga lemizwa yesithupha Nkosi. Sengathi singayigcina zonke izinsuku zokuphila kwethu. Sengathi lo muzwa omkhulu. Sengathi umuzwa wokukholwa ongowekholwa. Ngoba kumele abe nawo ukuze akholwe. Nkosi sinike okuningi kwawo. Oh kuhlambulule Nkosi futhi sizame futhi sigcwalise ngokulunga kwakho nangamandla akho. Yenze kuba sihambe izinsuku zonke zokuphila kwethu ngomuzo wesithupha. Ngomuzo wokukholwa onikwa kuphela nguJesu Kristu. Yilokho esikukhulekelayo sengathi singakholwa ukuthi siyawemukela. Singabila ngabaza enhlizweni yethu. Futhi uthembisile ukuthi kuyokwenzeka. Lawa phakamise izandla zabo Nkosi ngiyabakhulekela. Bene zidingo yazi ukuthi beziyini. Ngiyakhuleka ukuthi uzozifeza ilona lo wabo sengathi kungagcwaliswa isifiso sabo.
I asked it in Jesus name. Amen.
Ngikucela egameni lika Jesu. Amen.
Faith in the Father. Faith in the Son.
Ukholo kubaba, ukholo endodaneni, ukholo kumoya ongcwele, laba bathathu bamunye, madimbona othuthumela nezoni zivuke, ukholo kuJehova luyonyakazisa konke. Nake nalizwa ngaphambilini na, manje ngaphandle komculo, umzuzu nje mnumzane.
Faith in the Father, faith in the Son.
Ukholo kubaba, ukholo endodaneni. Ukholo kumoya ongcwele laba bathathu bamunye amadimona othuthumela nezoni zivuke ukholo kuJehova lwenza yonke into enyakaza njalo oh hey ukholo oluhle oluhle ukholo olunenkazimulo uNkulunkulu nginike ukholo ukholo uAbrahama ukholo uIsaka ukholo uAbela wanikela kuNkulunkulu ngomnikelo omuhle kunokaKhayini. Yena othefile kodwa wafakaza.
Oh,
siludinga kanjani ukholo? Ngiyamthanda, ngifuna ukholo oluningi. Isifiso sami kule mpilo futhi nalonyaka omusha ozayo ukukholwa okuningi kuNkulunkulu. Nkulunkulu, susa noma yikuphi ungabaza usengqondweni yami uma kwenzeka kuba khona okuvukayo kukodwa. Sathane ulwa nami, ulwa nawe, uzama ukuciba imicibisholo yakhe, kodwa bangibe neso sihlangu sokukholwa njalo phambi kwami. Ngimelane namaqhinga kadeveli ukukhahlela, ukukhahlaza imicibisholo yakhe esabekayo ungumkhuleko wami oqotho. Nkulunkulu anibusise. Kukhona ozokusho umfowethu Neville na?
Waza.